Oh my god, scream.
Fanya utapenda na kwanga riu misio pretender. Be your striker and defender. Can I be your panado? Omoto we guluma nita kubeba. Kiss your neck make you feel better. Open the gates of your center.
And you should know
your money is the end of my life. And I don't wanna survive. Hey, when I hit your city, yo unagunga best tunapatana. Woman, I see love in your eyes when I'm holding you tight. Hey, na see your city, yo. Baby, you're the best tunafanana. Pole, pole, panda kitanda, panda kitanda. 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 Pole, pole, panda kitanda, panda kitanda.
Niko na pesa na shemeweza, si tutatesa. Mebeba na pale kwa kitanda ni sinema na hema. Nasema napenda nikiteleza. Ako na dendo na jua mimi niko tenda. Nipe ruhusa ya kukugusa. Napenda ukimanuva, tingisha dhuza. Mapenzi imevuva, ye ni medusa. Mina deku kuchunguza, junta kuchunga. Mr. T, mi ndio body bender. Mi hukam nikiwa mavela. Mi napenda kiwa na dela. Open the gates of your center.
Pole, pole, panda kitanda, panda kitanda. 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 Pole, pole, panda kitanda, panda kitanda.
Usa, my man kitaka, Kenya, Uganda, link up.
Don't open the door, baby. Kucha, kucha,
panda kitanda, panda kitanda.